Tamini wangu ne jamina, nini na chawa na nguwa jata. Toma. Ibrahim Dodon, Yalefu Dodon, Milanita Buo, Milanita Buo,
Yamuda da Hukumbe, Niaza via Hukwawa, Neye Guapo.
Chama chetu cha mapinduzi cha jenga nchi. O chama, eh.